Swagger. This is for you, my brother.
Central Zone is preserved.
Na lega
Fliko Juba
Ane poke mombe mzikita, ane poke mombe ya kanisa Kamumba damu na Musa, Muhammad na Isa Kikubwa kwa tupendo la binadamu ni visi Fanyi mema tupate pepo, mana moto unatisha fukisha Uko bariki mkono wa baba, tabu za mama nyumbani Pilika za mkono familia wende kinywani Na ukatupa taba za mkatupa kili kichwani Kirudi home na kutoga limtamu mezani
Na kingine mimi na jivunia, zaidi yako baba Mana niko tuli nimetulia Nagabaya Hata wale wana nione usuda Shabaya ombaya Utapataje mwamba umenifunika Kure watataya Cause I know that you got me Where you got me You got me Where you got me Papa you got me Where you got me That's why I never 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 fall You got me Where you got me You got me Where you got me Papa you got me Where you got me
Malu
That's why I never never
bless na juliza mini nani Sina bada tana mzungu wale nfananisha na nyani Napata upendo nko kwa ndugu marafiki na jirani Hata wenzango kendelea misioneshi kisirani Nisha kwangukia baba kila unyayo ni dua Marejo ni ngamani kwa mwenda tezi na jua Kama watoto tumeza tumelea wamekua Hata walo kuwa chini kwa siku tawanyanyua ukiamua
Na kingine mimi na jivunia Saidi yako baba Mana niko tuli nimetulia Hata wale wana nione usuda Shabaya umbaya Utapataje mwamba umenifunika Kure wakataya Cause I know that you got me Where you got me You got me Where you got me Papa you got me Where you got me That's why I never 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 fall in love You got me Where you got me You got me Where you got me Papa you got me Where you got me I never, never, never